uzazi sababantu ngubani kubani sisehapula kulala kukhona njenge njalo then ke ngokusinga siqhubeke ngencwadi le. So after he introduced himself, that's when he's going to start.
Yeah. Okay, this is Lee Watkins on 8th July 2014. Okay, and if you can introduce yourself, please.
Okay.
Yeah. So, can I ask, is it fine? So would you tell us more about your experiences in Khabula? What do you think of, what your experiences or encounters were like with things that were considered traditional or cultural and so on, and the kinds of what your interest is in culture and traditions and so on.
Into zamasiko.
Ebo like ngoku kwakho uzibona ngingoku khulela phe Khabula ngoku kwazi zeziphi izinto ezezabaluleka zamasiko khule kuzo. Nokuthiwa uzibona zibalulekile and xa ujonga ngoku silike sime ndawni na kodwa zeziphi zona kuthiwa ukhule ngazo wazibona zibalulekile uzoma ngoku.
Okay. Ndikhulele apha eRhabula, ndizalele apha, ndakhulela apha. Izinto ke beze ezisenziwa ukhula kwethu, amasiko besenziwa ngamasiko okuluswa kwamakhwenkwe. Amakhwenkwe angene endle enzelwe indlu ekuthiwa ibhoma, ahlale apho ixesha elithile. Emveni koko ke akhutshwe abe ngamakrwala angene budodeni, aqalise ke ngoku izimbo zobudoda. Ngelo xesha ke bangenayo amadoda ayabayala, abanike iziyalo sendlela emabaziphathe ngayo ebudodeni. Loo nto ke isingisele kwikamva labo. Ezi zinto ke ngoku ziyatshintsha-tshintsha kuba ngoku njengoba sisihleli nje sikhula siva izimanga ezenzekayo zokufa kwabakhwetha. Ingeyonto ke yethu thina leyo endibonayo uba sezintlanga zingenelelayo ekwalusi bazenza into ezingayaziyo entsha kuzo. Apha ukhula kwethu zinintsi masiko ebesenziwa kootata nootatomkhulu. Umntana xa egqitya uzalwa kuthiwa wenzelwa imbeleko. Imbeleko ke ngokwazi kwethu yenziwa ngebhokhwe. Yenziwe ke le mbeleko kukwamkelwa komntana ke ebuntwini uba amkelwe kweli khaya. Ukhula kwakhe ke uzawukhula eqeqeshwa esenza imithetho namasiko ekhaya ade anyikhule ke ade ufikelela ebudodeni uba ungumntana wendodana, ufikelela ebuntombini uba ngumntana obhinqileyo. So ezo zinto zonke ke ibizizinto zemfundiso babantwana mabafunde bayofika kwixabiso elithile ke eyayikade iminyaka esixhenxe kudala, bangena esikolweni bafunde umntana ke azibonakalise apho esikolweni uba ulungele eliphi na icandelo, akhule ke elandela elo candelo alikhethileyo yena ngokwakhe ecetyiswana ngabazali bakhe. Zininzi ke izinto ebesenziwa apha kule ndawo sikuyo. Sikhule thina kulinywa amasimi ngeenkabi, botshwa inkabi akishikhuba kulinywa emasimini kutyalwe kuhlakulwe kuvunwe kuthwini zonke ezo zinto ezo ibizizinto ebesikhula nazo ngoku abantu ke bakhulelwe kukonqena endibonayo ukuba kungenxa yoba wonke umntu ongoku xa ndiqaphela unemali akumntu ungenamali so ngoku amasimi ayekwa lezi ndawo zazingamasimi zizinga uthi noba uyajonga ngoku uqonda ubulilinyembisi kuba imihlaba yoba omkhulu izizinga ingamahlathi ngenxa yokonqena kwabantu abantu abafuna ulima kanti ukulima yintsusa yokuba umntu makaphile
ebo umbuzo nawo xa ujonga wena yinto emilene ibisenza abantu abakhulu bakhonze amasiko ukwenza uba kuzofikelela nakwesi sizukulwane xa ujonga ke ngoku kwisizukulwane esizayo sindawni thina ngoku naxa ujonga kwixesha elizayo ingathi kungenzeka ntoni
abantu bakuqala bebewaxabisile amasiko kuba bebehamba nesithethe sakwantu ukukhonza izinyanya ngoku abantu abaninzi bemke kakhulu nempucuko yasentshona balandela impucuko yasentshona benza ngoku izinto ezinganqinelaniyo namasiko akwantu enye into ebethe abantu abaninzi icawa abanye abantu icawa bayithathe ngenye indlela abayithathanga njengoba icawe ibizisiwe ebantwini bona bayithathe ngoba mayiguqule isiko lomzi ilisecaweni as a result yenze ukuba loo nto ngoku imizi ilawulwe yinkonzo ingalawulwa ngamasiko olo hlanga
ngoba xa ujonga ikamva lethu limenjani thina abantu batsha ngoku xa usijonga like ujonga kunjani usibonelela ingathi singathini thina
abantu bangoku ulutsha ngoku apho lubheka khona lubheka kwindawo endingayaziwa ndingathi yintoni kuba baziyekile zonke ezo zinto abazilandeli enye into ephazamisa abantu abanintsi kukuhamba belandela amasiko endawo abadlula kuzo njengoba abantu bengabaphangeli afike kuloo ndawo aphangela kuyo akope isiko lolunye uhlanga aliye kolu lakhe atawufika ngoku afike enze ingxubevange yento engadibaniyo ithi into ubuyigqibele ihamba ngolu hlobo uyibone seyihamba ngolu hlobo ngenxa yohanje kukotshwa izinto apha esithubeni zilahlwe ngokwamasiko nezithethe zohlanga
Can I quickly translate just one or two lines?
Okay, what do we talk about? Like, I've asked him, like, what... Oh, he told us, like, how he grew up and how the kids used to be raised and, like, the when a child is born, they'll be imeleko, introducing the child to the ancestors and raising them in a proper way. At a certain stage, you go to the men, or if you're a girl, you go in a proper way. And now I've asked him, what does he think of how traditions were done and how is it done and how does he think we're going to benefit from that? So he just told me like one of the major things that confused people was church. They took it the way it was introduced, they took it the other way and they confused things. So instead of us being alike, following how the tradition was done, we replaced that with the church, so it's confusing. And another thing is that, like, as we are scattered, going to towns and stuff, visiting other places, we have this tendency of copying things from outside. Then he says, like, you will know as these certain things was done in this way, but because of people that are traveling and copying things outside, they come and change that and do it that certain way, which is not how it's supposed to be done.
Okay. Can you ask if he has a solution, maybe?
Yeah. Okay, Bongwenzen, when apho kwakho emzini wakho we ubakhulise njani abakho abantwana xa fikelela emasikweni nokujonga uba okay inkonzo yazisiwe kuthi yangohlobo kukho amasiko asekhaya elo hlobo and kukho lo mcelimngeni oba isizwe siyaphucuka sithatha izinto zasentshona wena apho kolapha ikhaya izinto phela uzisebenza njani ukhawulelana nayo yonke le meko.
Mna apha ingqeqesho yam yoba abantwana bam benze izinto ezenziwayo apha ekhaya, zonke izinto abakhule bezenza. Into ebalulekileyo kuba umntu akophe into erayithi, angayikophi into erongo. Siye sitsho naxa sibayala sithi indoda ayinatshomi, itshomi yendoda kuyofuna icebo kuloo mntu sube ufuna akucebise kuloo nto ikuxakileyo ngelo xesha. Ungathi kanti uhleli nje uxhomekeke emntwini, uyawuthi uzuphile uphile ngokwenza izinto ezenziwa ngomnye umntu. As a result ke ngoku ubuwena bakho ubulahlile, uthathe ubuwena bomnye umntu. So zezo zinto ke ezifunekayo. Ngokwalapha endlini ke thina apha ekhaya zonke izinto zalapha ziyenziwa, amasiko siyawenza, siyakhonza, singama-Afrika azimeleyo thina ngokwasecaweni. Kodwa siwalahlanga amasiko, siwayawaqhuba amasiko ekhaya. Nangoku kuyaphekwa namhlanje, kuzawuba kubhekile ngolwesihlanu lo siya kuyo, kuphekwa imqombothi.
So umcimbi malunga nantoni
uphi
lo uza kwenziwa?
Hayi lo ayilo siko eliza kwenziwa, senza nje ibhekileyo ekhaya.
Imalikomenjeni ibaluleke ngantoni ibhekileyo ekhaya?
Ibhekileyo ekhaya kaloku ngokwakwantu umntu xa ehleli kusoloko ezikhonzela ezinyanyeni uba izinyanya masingamlahli, zimgcine, zimthundeze, zimkhuthaze kuyo yonke into ayenzayo. Sinaloo nkolo ke, ngokwenza ibhekile ke lonke ixesha usoloko uzisondeza, zingathi qelele kuwe, zihambile kude, zikwazi ukukukhonza kwezinto sendizibalile.
So ungathi wena ucebisa ubana njengesimo sinje bana kanye masithini singabantu abamnyama kanye sisesize nje kwalaselenzile lesinokuxucungana likamva lethu singalahleki kakhulu.
Hayi, yona nto ibalulekileyo wena abantu bakuthi uba ngaba bebenodibana into ke into ebethayo inye yile nto bomnye uthi gqina le, omnye athi gqina le. Abantu ngoku abanintsi babe confused kuba nayo kule yamasiko neenkonzo. Abantu abangahambi inkonzo bayithatha ngenye indlela into xa ivela nomntu ohamba enkonzweni, avele sele kuqweqwedisela kule nto yena ayithandayo. As a result ngoku abantu abanintsi asikwazi ngokulawulana nolawuleka kuba kaloku kwathina sedwa asikwazi udibana. Ukuba ngabi imeko ibinovuma abantu bebenodibana benze into enye xa behleli ndawonye, balandele amasiko abo, xa bakhonze bakhonze, bangaphithikezi inkonzo namasiko.
So basically what I've asked is that according to his house, how does he handle things like checking how things are done, how we're missing and all that? So he's saying in his house he still like preaches and teaches his kids how he was raised and how they've seen things done. For example, right now they are preparing umqombothi, so for something, the ceremony that's going to happen Friday, but it's not like really a traditional ceremony, it's just to have umqombothi as a reminder and keeping the connection between the family and the ancestors. So he's saying concerning the future and how things must do things, he said it's very confusing because people are confused by the church, people are confused by the things they are seeing being done and stuff. So he's saying it's up to us to unite as people and find ourselves because that's what's missing.
Okay, can I ask? So I'd like to ask, so if you were to, you know, to look at keeping traditions and so on, what kind of support do you think would you need? Like, say for example, the municipality or the government and so on, because it's like heritage organizations and heritage agencies, you know, that can that exist. But how do you think can they help in keeping traditions alive?
Okay. Ugcina amasiko nezithethe zohlala. Uba ngaba imeko ibivuma bekumele ba uhulumende abe nepathi ayenzayo ngabantu bamasiko. Iinkosi zinyaniseke zenze umsebenzi wazo kuba amasiko ohlanga aqhutywe ngendlela efanelekileyo. Uhlanga ngalunye, zininzi iintlanga apha eMzantsi Afrika ezibambelele emasikweni azo. Uthi wawubona abantu besenza iinto zabo unqwene ngaphakathi uqonde uba ewu, thina maXhosa singabantu abalukuhleka msinyana, noba silukuhleka msinyana, noba izinto sizithathela phezulu na, noba kwenzeka ntoni, kodwa thina asikwazi unqancamathela entweni yethu. Into esiyenzayo thina kuhambe sikope, sihambe sikope, sihambe sikope. Yiyo loo nto nakweentlanga kwezi dolophu ufika amaXhosa esoyikwa yinto yoba a-easily influenced ngabanye abantu, azithathe ezo zinto ibe ngawa phambili ngoku ekwenzeni izinto zolunye uhlanga. So ezo zinto ke zonke uba ngaba urhulumente ibinokwenzeka into yoba amasiko agcinwe ngendlela efanelekileyo, uhlanga ngalunye lugcine ayizithethe namasiko alo, kuqhutywe kubhekwe phambili. Kungenjalo ke izawuba le nyubatya siyibonayo singayazi yenzekayo.
The government and the traditional chiefs and traditional house should be involved, and they should be honest to people about our traditional culture and play their role, and also the government. But you also like blaming them, also people like he's not even sure if you are easily influenced or what, but you'll find that we mostly it's us like who misses or deny our traditions and stuff. So it's like he's just wondering if the problem is with us Xhosa people or what, because sometimes he will see like other tribes and with their different cultures who are still holding on to their cultures and stuff, and he will wish that it could be like Xhosa people doing that. So he's thinking like, he think according to him, as he see things, like Xhosa people are easily influenced by the Western things and they taking it up to themselves, you know, and just be like, you know, like just being forward on Westernization and stuff. So that's his opinion.
And so do you ever speak to your neighbors or your brothers or sisters? Do you speak to them about all these issues, or do you try and solve it by yourself only, or like the traditions that are changing, do you try and keep it, do all the work by yourself, or do your neighbors and other family members, do they also discuss and talk about this, or are they also worried about all the changes?
We do mention these things xa sidibene nje yaqonda iyincoko njengoba ncokola nje nangoku ya kwiindawo ezizindibano uyithethe into yoba into ethile noko ngoku asisayenzi kakuhle. Abantu ke abanintsi abakwazi ukopa kuba ngenye ixesha xa into ufuna yenzeke uye wena uyenze uba uyenze ngolu hlobo kufuneka yenzeke ngalo. Abathile ke bayakopa, abafunayo ukopa, abanye ke abakuphi, abangakwaziyo ukopa. So ezo zinto zonke ke zixhomekeke emntwini. Yile nto ndithi iinto ezinintshi ngoku sezisisiphithanyongo ngenxa yabantu.
Example, show maybe in his house, do this in a proper way, just for other people to see this is how it's done. So others do see that and copy it, some others just miss it. So sure. They do raise these issues and try to solve them.
So if you look at your childhood and as you grew up over the years. Okay, so you mentioned earlier that all these important rituals and so on. But what do you remember about the old days? You know, say the child being introduced to the ancestors and so on. How did that ritual take place? What, if you remember, what was it like, those rituals?
If you just think back. Zonke izinto ezenziwayo emakhaya bese zinqwenela ube nomnqweno uba ngaske izinto uzenze ngohlobo ekufuneka uzenze ngalo. Abantu abakhulu bakudala bebenengqeqesho, bengaqeqeshi nje abantwana babo bodwa, beqeqesha wonke umntu abadibana naye. Umntana okhulayo nomntana xa ekhula ebezazi uba ngutata lowa noba ngowuphi nomzi, ngumama lowa noba ngowuphi nomzi, abe nembeko xa kufuneka enze imbeko. Ingeyo le nto yangokuba into uyawuthi uzuyifihle okanye uyenze kakuhle kube phantsi komzali wakho okanye komamakho okanye kobrother wakho okanye kosister wakho. Bezingenzeka ezo nto kudala, wonke umntu omkhulu ibingumntu omkhulu, umntana umphatha njengomntana. So sikhule sinjalo ke thina ukukhula kwethu.
And is it only the naming or other ceremonies also? Did you speak about
that? Yeah, but he at the beginning told me like what was in Belgium is it used to be done by the goat and stuff. So now what he just mentioned is that in the old days every parent was like that thing of the child is raised by the village and stuff. So that's why it kept people like doing, because when they were growing up they would see things done at home and also wish to do things the same way. But now just that people have moved apart from each other. So it's like if you're doing something wrong you just hide it from your own parents. You don't mind about the others. So but back then all the people used to teach everyone, not only their kids, not only their family, their own village, and everyone used to be disciplined in their way like that. So they used to follow what was supposed to be done in a proper way.
Yeah, I see. And any other rituals that took place? Do you remember the conditions? You know the like the stages in the rituals. The like other kinds of rituals, like what are they like?
I'm a secretary. She and I work for many work. We lie away in the plan. We are doing the music. Ukapa, Ubuisa, isn't using challenges. Come lie by individually. We send the way we send some more shop and plan. We have got present tea and plan.
I'm a sicko. In the best cool and I. Ukabu pupe utata wekaya. Umntu omkhulu ekhaya ebeye axhelele inkaba enkomo kuthiwe uyakhatshwa emveni kwentsuku engcwatyiwe. Kuzawuhlalwa ke noba ngunyaka emveni koko. Emveni koko ke angabuyiswa emveni kwenkonyaka ubheka phambili noba iminyaka emingaphina abuyiswe. Kuthiwe uyabuyiswa uziswe ekhaya. So yonke ke loo nto ibisenziwa ngenkabi yenkomo, preferably inkabi ebomvu evumayo umcimbi uba iyona njongo kukuba lo nkabi kufuneka ikhale xa ihlatywayo. Ngokukhala kwayo ke kuthathwa ngoba icamagu livumile, izinto zonke zihambe kakuhle, yamkelwe esi sicelo benisifuna zizinyanya. Once ikhale inkomo kuvuya nabanina esithi icamagu livumile. That means yonke into ivunyiwe ngabalele ukuthula. So bekusenziwa ezo zinto ke. Naxa kubhujiwe ke emveni koba kubhujiwe kukho laa bhokhwe xa kugqitya ungcwatywa. Kukho ibhokhwe kusuku olulandelayo ekuthiwa kuphuzwa amanzi. Yenzwa nayo ngebhokhwe lo okuphuza amanzi. Okuphuza amanzi ke kuthi kwenzelwa okokuba abantwana bekhaya, usapho lweli khaya luthobe izibilini, luthi uba ngaba liyaphangela, luphangele kakuhle, luyamkele lento yenzekileyo yokusweleka kwalomuntu ebengcwatshwa. Eza ngoku kwizinto ziyenzeka ungayazi ke ngoku noba sekusenziwa inyama na kuthe kuxhelwa igusha ungayazi bakwathini isiko thina esilaziyo lenziwa ngebhokhwe nale bhokhwe ndiyixelayo yophuza amanzi ibikade isenziwa ngebhokhwe kodwa ngoku kule mihla uyawuva uxhelwa igusha kuthiwa kuphuzwa amanzi uve uxhelwa igusha kuthiwa kwenza imbeleko ungayazi ke ngokuba noba sekusenziwa inyama nokanye ntonini yile nto ndithi ke ezinye izinto thina zihambe sizikopa sizenze zingafanelekanga kuba into siyaziyo thina eyenza isiko yibhokhwe nenkomo igusha siyazi senza isiko igusha inyama nje udenge esilarheni uxhele utye okanye ubufuyile osikuxhela igusha utye not uba wenza isiko ngayo
ungakwazi mhlawumbi nam ndiyazi okay ibhokhwe nenkomo unayo intsusi okanye imvelaphi yokubaluleka kwenkomo zoba ibe zizo ezikhethekileyo inkomo nebhokhwe ebantwini bakuthi uba mayibe zizo esizisebenzisayo
unobangela oba kusetyenziswe ibhokhwe nenkomo kungenxa yoba kufunwa esa sikhalo eyona yona njongo iphambili kukuba kuvunywe kufuneka okawukhala okuthathwa ngokuba ukhala kwayo amanyanga avumile izinto zonke zamkelekile so igusha ke yona ayiyonto yawukhala suke lapho loo nto
Just a question about what do you remember about those old rituals, you know, like the stories that were told or the music that was performed? Can you ask if you remember any of those things?
Music.
Like the music that was performed. Sorry?
Or music according to a certain ceremony.
Yeah, or, and if you can remember examples and sing it all.
Yeah.
And also store. Know the kind of stories about the rituals, where do they come from, and why are they so important? Sorry, many questions.
But I'll stick to the music. Okay. Well, we're kapela pima sigeni etu. Into ngani enzwayo inohlobo lwayo. Umzekelo, umgidi. Xa kukho umtshato, zihluke ezo nto ezo. Singokwakho ukhumbula esilike unako nje isicaciselo ubana okay kwinto ethile uyicula ngohlobo kwinto ethile nazo ngoba ezibalulekile kwinto ethile ingoma ebezisebenza zezi ngokwakho ukukhumbula mhlawumbi ekukhuleni kwenu mhlawumbi obani babexhomekeke uba ngabenzi into ethile obani eluxanduva lwabo into ethile mayenziwe ngabo
Ingoma ngokwahlukeneyo ke bezisenziwa xa kusenziwa izinto ezahlukeneyo. Xa kusoluswa amakhwenkwe, ingoma ezizobhizo ubhekisa amakhwenkwe esuthwini ziyaziwa zizodwa. Amakhwenkwe ebedibana endlini, kubhayizelwe ubusuku bonke, kulungiselelwa le kwekwe iza koluka kusasa okanye loo makhwenkwe aza koluka kusasa. Eqhwatyelwa ziintombi kusenziwa ke imijayivo efana nobhayizela ngokwakwantu ke. Xa kuphunywa amakhwenkwe ephuma esuthwini nalapho bekuculwa iingoma ezithile ngabafana kubhekiswe esuswa ebhomeni apho ebhekiswa ekhaya acule ke iingoma ezifanele loo mcimbi ukuziswa kwamakhwenkwe ngelo xesha ke oomama abafazi kuyayizelwa kwamkelwa la makrwala abuya esuthwini kwawufikwa nalapha ekhayeni kuyangqungqwa kuyonwatywa kuculwa iingoma zolonwabo kuwenziwe imigidi kuthwini xa engumtshato kuyatshato umtshato ke endibonayo uba wona ke besiwuthathele kwelasentshona bekuye kuthi ke xa kuculwayo kuprektizwe iingoma ezizakhuphiswana ngazo la maqela iqela lakulomyeni iqela lakulomtshakazi kungene ezontlanganiso kupraktizwa kuthiwa ke lezo praktizis imibholorho kupraktizelwa ke le mini inkulu yomtshato. Xa kufika olaa suku lomtshato kuyaculwa ngala macala omabini, injongo ikukhuphisana uba eli cala maliliyogqithe eli, eli cala maliliyogqithe eli. Naxa kufikwa ecaweni apho ke kuzawusayinwa khona ngumfundisi nabatshati, kuzawuhlalwa amacala amabini, elinye icala licule, elinye icala licule. Yonke ke loo nto kwenziwa ukukhuphiswana uba makukhutshiswane, kugqithiswane. Izizinto ke zimnandi zonke ezo zokonwabisa.
So, has any of the songs changed? You know, since you remember as a young person, up to now, are they still singing the same songs, or have they made changes to them?
Izinto ngoku zitshintshe ngolu hlobo loba azisenzeki ngokola hlobo besikade zisenzeka ngalo. Bayalinganisa nje ngokubona uba sebesenza nje ngoku ulinganisa noyelelisa ingeyiyo laa nto yayikade senziwa. Otherwise yenziwa nangoku xa ide yafika ke loo nto yenziwe kwa uba kaloku ezi nto ngoku zinqabile, azisenzeki kakuhle ngohlobo ebezazimele ezakade zisenzeka ngalo.
Xa umamela ba ezi ngoma ziculwayo ziye zoyama nayo ngolaa hlobo lakudala, okanye uthotha uba hayi zezinye iingoma ezohluke mpela ezi ziculwayo.
Yile nto ndithi kuyayeleliswa, ziyayamana nalaa nto yayisenziwa, kodwa ubone uba ayizizotsotsololo ngokolaa hlobo zazikade zisenziwa ngalo. Otherwise kuyafanekiswa njengokuyeleliswa.
Done, because now we're not doing things the same, it's not the same event, like exactly. So just because it's Mary, so people just, oh yeah, they're certain songs like this, but they're not really, really caught like before.
Can you perform an example? Can you show us an example of one of the songs that has changed?
Izinye iingoma ezitshintshileyo
mhlawumbi unozicinga ubani kokuxula amahlobo kodwa kanye bathengo
ngokwakudala imibholorho bekuculwa iingoma eziyelele ngokwasemaculweni ecawa, kulungiselelwa ukubhekwa ecaweni, kube yona yona njonge ibikuphucula iingoma zecawa. Olizala isidinga lakho aba bebeculwa ngeetshanti ezithile ezilungiselela umtshato lowo. Kubekho ke iibhesi, kubekho iitena, kubekho iisuprano, njalo njalo. Kuculwe ke ngendlela ezawuthi ikholise abantu ababukeleyo nabefundisa abatshatisayo. So zonke ke ezo zinto, yile nto ndithi kudala zazikade zisenziwe ezo zinto ngendlela efanelekileyo. Ngokwangoku ke azenziwa ngokola hlobo zazikade zisenziwa ngalo. Kuyeleliswa nje ngoku.
Yeah, he is not really good at singing, but he just explains like how music was prepared back then, depending on the ceremony. So it's like, for example, if it's a marriage, another thing was to promote the church songs, but with the tune of the traditional rhythm. so that this marriage is a right thing, so the songs must be very entertaining. Yeah, that's the difference. So now it's like we're not really following it. Otherwise you gave us like some details, especially when it comes to tradition and how they perform. And like, I'm also asking why the goat and the cow, because the cow must be a certain color, even the goat. So it's like, yeah, he gave us some details on that. Yeah.
Okay. Can you ask him a quick question, like, how does he understand the term heritage? In other words, especially.
Oh, but we call it no music alone or September, we call it Heritage Day. Heritage in Dominican. So must the city in South Africa city has been Heritage Day. Heritage in Mokwaz, we born in Don. That's the same heritage.
Kokokwa Mokwaz, the heritage. Kuku Landela Amasiko, nezinto ezazenzeka mandulo. Ngabantu ukwenzela ukukhumbuza. Aba bantu bakhoyo ngoku ngezinto ezazisenzeka. Ziba zazisenzeka njani na, zisenziwa njani na. So nantso eyona yona njongo yeheritage. Eyona yona njongo kuba kufundiswa abantu ngekamva labo baqala bekukade kusenziwa njani. Yile nto ke ndithi ngaske izinto nangoku zenziwe ngohlobo ekwakusenziwa ngazo kuqala.
Okay, can you ask him also a question? If, say, they're going to watch this video in 20 years' time or 100 years' time, what message would you like to share with the viewers or whoever's going to see it in 20 years' time or 100 years' time?
Yeah, so our challenge is to live in Italy, is a dream. So no premier is on now, my little family, coming in a much more been as I put to my bar. My auntie Abant will be killed and leave you to come over by Shinel or Mialia's banner. Now, Gulumia's most ruinous desire. Sit the banner now, take a little bit of any mean and plan with Gulumia minutes alive. Copumia's was here now in Zuba. The back of Mia is along a tunnel of Mialia's above the wall she had.
Umyalezo nouyaleza mna ngokwangoku kukuba abantu ukuze uhlanga luhlale kakuhle kufuneka lulandele amasiko nezithethe zalo. Uba ngaba loo nto ibinokwenzeka abantu abanawuze babulahle ubuhlanga babo xa benozilandela izinto ekufuneka bezenzile ngohlobo lazo.
Yeah. Okay. Yeah, let's okay, so maybe ask if he has anything else to say that.
Oh, you can't.
Especially.
I'm asking you to be able to go and then you can find the least.
Hayi, ndiyabulela kakhulu. Otherwise, into endiyibulela inye kukuba siyavuya xa kukho abantu abanomdla ngekamva labantu bethu nowuyazi okokuba kwakusenzeka ntonina, kuza kwenzeka ntonina. Kuba kaloku njengoba sihleli nje sijonge ikamva, sithi noba siyathetha sithi ngaske umntu alazi kamva lakhe. Akho nto mandi njengoba uthi noba uyakhulu ngumntana unqwenela uba ngaske ndibe yinto ethile, ngaske ndibe yinto ethile. Uthi wawufikelela umane istep sakho sokukhula esinyukayo, umane uthi wawufikelela kule minqweno yakho uchulumanca ngaphakathi uzazi uba utya ubomi oburayithi obuhle kuwe. Kuba kaloku iminqweno yakho iyafezekiswa. So ngaloo ndlela ke siyabulela thina xa besekho abantu abanjengani aba abayaziyo okokuba aba bantu bakhoyo ngoku kwakusenziwa ntoni na kuqala, ngaske kwenziwe ntoni namva ukuze babe sempilweni elungileyo. Nkosi.
Okay, that's it.
Yeah, that's it. Abo ndiyabulela.
Okay.
That's amazing.
Okay.
Thank you.
Thank you
for your time.
Okay. Okay.
If you to see.
Okay.
Can I ask, please, to fill this in? It's
okay.
It's to
okay.
Just again, just see. Just leave it like attached because every time I must open it, yeah, yeah. So it's, that's fine. It's just to thank you.
Yeah, but that it's not nicely screwed at the top here.
Yeah. Oh, not
touch. I'll check it out later. Keep it like this.
So if you can write your name there, and there, and there, you see the star asterisk and there, that's it.
Name and surname, ne?
Yeah.